Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amem e fulfulde midem altinere sappo e jitti lewru utu hitan 2025 sakrabtu gondam hedade hejuji amen lende mangal mudum kikida hande fumi chalmino am san mi andinam o wiide chuudi le college yogaji catholique em le lede amen di kanyum ka waram uddude saabi ko lamu leji ni dane faaba moya ko wadanno fewde be do yimbelle ngoram be daral faama e le journal amen gal sappo e jitti lewru utu hitan 2020 sappo e jitti lewru utu hitan 2025 domi won duubi joyi ko lamu ibrahim boubacar keita ka soldat em le lede ni hippiti dum duubi joyi chagal ko mangal pa den anti lamu o le leedi amendi holu fu heba yubinede le hen ngarobe daral fam e le journal amengal secret dum sembe kabaruji dum joganon kigede hande bismillah modo me hedaade dum juudi le college keewdi catholique emle leedi amendi fa bamako do fa etole kedde leedi ni ka waram uddude ta fam o do anniya ka fedne noddirta archi josias bamako do kayum holiti dum be bibe ngarfa be ngada dum luccangal ko lamu leedi ni dane fa bamuya ko wada non no fewde dido juudi le college di ngala e jeal lamu o ha sarab sukab jangobe kayum en ka holiti wiide e be dum ana wembini den sanne be nada lamu leedi ni fiya dabbe ko wayfu yella ana buita kutteje majjum ka do sukab mabbe fa keben famtare anni ko mamadou samaseku kay usman nyaa lulu fewni en do hen
kado tidalla jandeji catholique en wembi sanne sarabe bamako do be holti bidde uddugol edo jangirede moyana fi sukabe likuybe
yalla ablan indigum
yedum ci l'école i jandende atawan an wadire do sobe nen uddugol di ci l'école an waya wadde torraji do jande menen ko men yidi tidallaaji mudun kebene jogala darte sababu ko wadi fa lam o darni fa bari di ci l'école mi la dun torran sanne janginobbe sukabe l'école be fayotade leydi ndi jati hore mon
abbe mo dambili woni horejo kabaru jandeji catholic leydi ndi wolti wiide dabbe jangundi fiyade wonande lamkobe be yalla jogoraade no fewiri kabar mudum
de dispositions sont
dabbeji ana gonde amede iwurde e jagorde daranine kabaru mun yalla sukabe anabe nokkuje godde ko fawido kabar musilem be mi bammi dabbe tafon nabbe yogabe de nokkuje godde do tugade no joomu en gori yogabe joppete mi dar do ekkole uttete cul lekkol di kebbe musilem yalla ana jukkino guldude le in cul lekkol
orojo kabaru jandeji kristien en beedi wiide jangirde hande darnde tafun jandeji mabbe gilla joni puddi haldude sarabe be yalla be do na bawa hinnaade dabreji hasindinaadi
le leedi amendi le hakkune uynaaji temdere capan joyi e jetti temetati sappo e jetti fonctionnaire em uynaaji temdere noga e ɗiɗi temdere capan jeegom e jeegom kañum en tan woni entable leedi ndi le ñalawma hannde o le hakkunde ɓeeɗo yimɓelle ujunaaji capan tati e jeegoyom ɓe annditaka le leydi ɓande lewru mai hitan 2022 warde septembre hitan 2024 ɗum hollita ele tongani wotere kokkaande kanake laamu hakkuneejo o sappo e joyi lewru utu ɓettindu ha ndeɗo tongani holliti wiide saɗɗa jawdi ndi ɓeɗo yimɓelle yoɓente hitande fu ana wara milliardji capan nayyi e jetti sefa ɗum won hitande fu sodi ministre kumani ɗo golle le leydi amen ndi ka hokki lebbi tati ɓeɗo yimɓelle yalla ana holla hoore mumen le leydi amen ndi hande woni sappo e jetti lewru utu hitan 2025 ɗum woni duuɓi joyyi ko laamu hakkunejo o ɓanti laamu o le leydi amen ndi caggal ko hippiti laamu kanko ibrahim boubacar keita duuɓi joyyi caggal ko mangal paɗe en warde le leydi ko ɗum woni caggal koɓe ɓanti laamu o le leydi amen ndi hoɗo fu woni ko heɓa yuɓɓinede bangal margal na ɗum bangal keɓe le leydi wonko landodirmi e malinkoɓe yogaɓe keɗe ko ɓe mbi
caggal duuɓi joyi wala fof ko wayliti jatteji ɗiɓe totti ɗi holti wiide wonko yirwi min kay wala ko jiimi saabi ñiɓugol golle fof mi taykaki bangal nde nagu ɗum mo yirwi juuɗe mabɓe woni ko larmi hewti kidal ko andan wiide wattu iɓe ka leydi malin ndi wala non le juuɗe meɗen wonko golla jaati eɓe gondi hen ɗum min kay mine miila wiide wala ko wayliti kule ɗe foof a nitti ille mali e hakkilla min kay wonko golla kake kaɓoɗe kewɗe codama e leydi ɗo duuɓi joyi ɗi hunde nde meeɗa ka yi gila leydi malindi hewti ndimako muɗum kabaru ndenaku kay fewi ka legge ɗe heddide ɗe tiɗala tan godi wala ko wayliti le kabar kaɓal leydi ndi tawane lelumuji ɗi kule ɗe foof natiɗi
ɓande puɗɗoɗo ndungu o warde faala ñalawma hannde o burem kañum ka kammo ganotoɓo e muɗum sanne fewi yimɓele ndemoɓe gonɓe tumɓe kañum en ka ana suggili sanne ɗum guese mabɓe ɗe ka pompeŋaji wonɗiɓe nawtorto yalla ɓe keɓa yarude ɗum fewde e majjum amairi gendi fa yetto ardo en kabaruji dinale nokku o kañum en ka nardi yimɓele ɓe fu yalta sappo e jetti yaade noga e lewru utu garondu yalla ana duhono fa kammu o ka heɓele on ɗo nokku caggal ko o majji alkamsara ɓettinde debbo goto mo yeɗɗa e hoore muɗum kañum ka tew muɗum yitama alam sappo e jeɗɗi lewru utu hitande 2025 damal maayo maahina. O yalti galle makko beete low, o yoppi suka makko lebbi nayi. Oɗo debbo ka caggal ko imma daraji moɗi waɗa fa o tewte ka fu o yita ka nam hollitiri wiide gora makko. Hay tew makko ka yitama damal maayo mo noddirta Jallula.
Tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ana heba balde seeda jom liam goto kanyun kana yiltole gube ana yiltole gube whatsapp ngay yimbe ana hollata dum wiide bedo yimbe la ka nyuddo do hen fo na way hebude jenaadiji kiwdi do ni kadu ngaji daraman mayga tewti andre so tay dum gonga no kede usman yali buli
patti nyeeno kebirin dam fu liam ngaji din jiyoton ana jilo do bembe andade farde modon yewde o liam kollito on wiide on keban kadu ngaji anniversaire entreprise mawdo darane tafon denagu modon on wattugol e telephone modon ko wete vpn kanye e salade kulla antereje yogaje do telephone modon illa fuddode site o sini on tagitek on jan ko hawrata atawa lien o ana sedi e entreprise biado irun timmira do yaynugol ko jieton xyz dum ko nawtrete wakati yoga do kulantereje peneje son jewitan on keban famu jomuden darobe fa pama kabaruji mada andon wiide golleje xyz jambotobe woni nawtortobe dun do bembe andede nanu par nyojon do o bataki to son dun jati on wakati fu sini on tewti faamu mudun darane denagu modon do waylitingol mode passement se tawa eme ngaji se tawa do bembe andede na du fay se tawa compte bancaire modon sini tay code o wondo woni le nokku koto e telephone modon
ko nawri bangal bilki sambe chali min kaltana o mide afro basket masculin hitan 2025 leedi america hebi wadde qualifiade quart de finale joga bulle ambe tapi leedi gine be ngatti be badde chapan jiddi be kebi badde chapan jeegom e jiddi leedi amende waram hebo ndirde e quart de finale e leedi cote d'ivoire sakra do mi kaddete kabaroji amende kiki dani mi jooti san ne heda dadi